Timotheo mokwongo, 3. En wach madieri ni ka ng'ato dwaro mondo obed jatend kanyakla mar jo Kristo, to odwaro tich mogen. Kuom mano, jatend kanyakla mar jo Kristo nyaka bed ng'at ma wach moro marach onge kuome, kendo mokendo dhako achiel kende. Bende nyaka obed ng'at moritore, mobidhore, modimbore, mohero rwako welo, kendo ma japuonj molony. Kik obed jakong'o, kata ng'at mohero goruok, to nyaka obed ng'at mamuol ma ok ohero dhaw, bende ma ok ohero pesa. Nyaka obed ng'at morito dalane adimba, kendo machiko nyithinde kaka owinjore mondo gimiye luor, nikech ka ng'ato kia rito dalane owuon, to ere kaka dorit kanyakla mar jo Nyasaye. Kik obed ng'at mowar machiegni, dipo ka sungo omake, mibura mane oloyo Satan oloye en bende. Bende nyaka obed ng'at ma joma ok jo Kristo geno, mondo kik ji yud thuolo mar chaye, madimi opodhi e obadho mar Satan. Kamano jokony jotend kanyakla mar jo Kristo bende nyaka bed joma odimbore, to ok joma dhogi ariyo, kata jokong'o kata joma oore ni yudo hala. Nyaka gibed joma onge ketho moro ma gipando e chunygi, kendo nyaka gibed joma omako adiera mar yie marwa matek. To kapok gichako tich to nyaka temgi, mondo one ane ka gionge ketho moro. Kamano mondgi bende nyaka bed gi tim makare, to kik gibed mon ma jokuoth, to gibed mon moritore, kendo ma jo adiera e weche duto. Jokony jotend kanyakla mar jo Kristo nyaka bed joma nigi mon achiel achiel, kendo gibed joma rito nyithindgi gi miyegi maber. Jokony jotend kanyakla mar jo Kristo matiyo maber yudo nying maber, kendo gin gi ratiro mar lando wach yie ma wan go kuom Kristo Yesu. Andiko ni barua ni ka geno biro iri mapiyo, to kapo ni adeko, to barua ni biro nyisi kaka jood Nyasaye onego wuothi. Jood Nyasaye en kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye mangima, kendo e siro kod mise ma adiera oyiengore. Chutho, mano kaka adiera mar yie mwapuonjo duong' ahinya. Owacho niya, Kristo nobiro e ringruok ka dhano. Roho ne onyis ni oonge gi ketho. Malaika ne onene. Ne oland nyinge e kind ogendini. Ji ne oyie kuome e piny ngima. Ne otere malo e duong'.